kuteji kala ko woni tundele son jammudum so goddum na mawni sanne do cellal ngil adama e kanye hawalu ane dido faratiji di bonugol alhal hindu ndiyam e kanye lady e gazuji bundi lulurdi a effet de serre.
Le magazine parlant de l'environnement.
Jogala tundele de muttude de sindude de nabude nokuji goddi gollude de yalla kala ko wawnawtorede kasin itehen tawene der lid mali ka do jogala na wondi etelaji kewdi hono dum holliti bamako kobe yoga
au niveau du rider
rider o latki nokku do tundele hawrintinte en kay hono gi sanne yede de do tundele de fuf der bernde ngalurende lam kobe han hinare dum min kay min mila wide be do lam kobe ngadi bawde mun fay goto dulla wide hana fe tundele padde o heba fuf tawbe anda fe wide dum don wawi latade sa ñawuji kewdi denno edo hulta wiide be bednaka fam kala wattu sulta man do pot fe wedo ñamaaji di do lawi ko buri wede jom hulta wiide wona fe nokuma do bedo anda wiide fundenti di do nokuji di min kam anda non fe wiide tundel de na mbawi walitede andon no waw jaati walitede edo jogi dun nafa min mila jaati wiide tu feje na mo inire di do bonaji di no dango jogonami jamarande yo anda wiide nafa ka jamarande haani hucinde hore dina nafa ka hore mu
groupe aussi ça ça compte quoi
mo fu fe ban tono ele nafa ka dental yewde service ji lamu yottaade mari en GIN e kanye ozone mali fa yottaade isngaaji mawdi e jamarande bedo fuf da ngada imadraji e le kabaru jogolla tundele de denno ko dum saabi dido tellaaji di kaddana totondral hakillaaji hakunde gullirre humaninde cennam e haybugol kala ko woni bononda hawalu ozone mali GIN e kanye jamarande
aujourd'hui l'état mali
lamu halfini ozone mali kala ko woni jogolla cennam gallure bamako batamu dun minen ozone nakini kabaru gallurende wakat jun o ka e duti laaji kewdi suni eden jidi ozone golla no fewiri am sataaji di yo miloji nogo e joy nyande fuf yalla ngalure bamako na laaba nyamande ji amandi ngoni sababuji telaaji kewdi amen joni di dum do na metti sanne sabi fay goto dulla wiide bamako na heewi tundele ozone ronki fe hinade dum ozone e gollude GND dentata botude tundele de e yuppude de jam kamuji ko nande mudun ngartiran di kasen e do di do nyamaji di nguraten don dum minen e kuroji amen fuf ngoni mi anda jati o mo hani fede bangal mudum wadi tabagul sariya ma wadi jogol lam o hani tafon hinade o do kabaru o sabi soni bibilidi mali e bonko be fuf dum tani sadaji dino haniri siki wala bamako laban sabi mo fuf andan hakkeji mudum andon yimbe le ngoni tubabe bangal jogadi lam o denno en fuf bawata hinade dun e wattu goto do tundel e fuf kani moktede wala nokku numu bugo o famdani nyamaji de sabi na buri dubi joyi fa jagam hande mi nokki fi mahude o nokku o denno soni dum jukini en do hitande 2022 adadu tundele de beydoto
dordir encore
denno ko hani gollodo joni dabareji huddi fewde o do kabaru
on doit amener
beydangul famu kay fahi wadama jonkay an hani jukkoje kuntina hore yalla jamarande na yoba usuruji sato nokku do nyamaji di kawruntinte na batti sanne galeji yimbele tawane an hani do nokku di goddundira ko bamugo hasindin yoni yo nokkuji mudi tati di nyamaji di fuf kawruntinte goto du lawul segu do kumnaaji joy e jeegom dentata e mudun goto du lawul mande do kumnaaji tati e nay dentata e mudun goto to numu bugutun do kumnaaji goobo e dobo dentata e mudun denno an handi do nokuyde fuf kuntena ho wala tan mahude di ko hani hunkeda hore tafun bangal jogala tundele de do nokudo mabata motede eto neddo yahan nokku tan ana fadda nyamaji no yidiri denno sukabe tawete don kultabo jomu wide yo bamta ko faddi ko ana wara dubi kiwdi imadraji boytugul kala ko woni kuteji tundele de do hawalu yo hunchangul hore kala ko woni nafakaaji bilidi e moptagol tundele de denno dental gulleji di kuncinta hore bangal waltigol tundele de wi dunken e kabar mudun o do jogolo o samti majjingol tundele de do enetimata ne do yowtere lulirnde parlon de l'environnement yo ngi jeddi do warore.